Kafune na yate katonerani Kamulika sofunya kachutovu wawo bulunji Kalanji nunji ezisikiri zebitone kusi Nzensaze waka tonere erio yava singo bulunji Oyava singa nebisa e wange ye nabemu Abange buza Buza, omulungi ani Yekwe, abalungi buza Buza, abasinga yoyani Abange buza Buza, omulungi ani Yekwe, abalungi buza Buza, abasinga yoyani Mutala musufu Mutonotono mulungi okuzama Alabika mulungi Nefiga ye Atambula lumia abalabi abalabi sanandali Zeyapangula kumalunji ya sainiga Alikama songanda siki Ensingo visela She's the girl I believe in For the rest of my life Silisha, sikuweza kamu.